one sang high and the other sang low. The other sang a rat-a-tat-a-tipsy-o.